like to picture. But what about me? When I'm fat up like a Twitter, now we know what it's gonna be. I saw you like a picture, yeah. But what about me, yeah, yeah. Kama kuna cha kuficha, why don't you get off your Insta? Unani kira, 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 yeah. Unavo penya, penya kwa peji zake. Unani kira, 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 yeah. Unavo penya, penya kwa peji zake. Hey, yeah. Macho yanatamani. Don't know what the hell you're looking for. I love that shape yake, lipsy macho yake. Pengine umedata na dimples. Hata level zangu huwezi kukompa na levels za kwake ni simple. Baby please won't you hear me, if you know that you mean me, yeah. Unani kira, 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 yeah. Unavo penya, penya kwa peji zake. Unani kira, 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 yeah. Unavo penya, penya kwa peji zake. Hey, yeah. Macho yanatamani. Tarati watakuka imani kutoke. Kama mina kufa na umba usifate. Tarati watakuka imani toke, yeah. Macho yanatamani.
Anbolo.
Moyo unatamani.
Anbolo.
Anajua minapata nini, ndo maana post pictures like za ndani.
Anbolo.
Macho yanatamani.
Unfollow, 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 unfollow.